Hollywood and do magic.
No, I know ice cream lover.
Kosa samani, ningependa uwe wangu hani. Mapenzi yana itilafu, usimchukue mimchafu. Kama nilikosa samani, ningependa uwe wangu hani. Mapenzi yana itilafu, usimchukue mimchafu.
It's been 5 minutes gone.
Samahani, ningependa uwe wangu hani. Mapenzi yana itilafu, usimchukue mchafu. Kama nilikosa samahani, ningependa uwe wangu hani. Mapenzi yana itilafu, usimchukue mchafu. Kondoka uliondoka mawazoni ukutoka. Nilivyokuamini kukupenda sitachoka. Just fikiria twice kisha make the right decision. Kama you'll be back, be my own possession. Run away with wangu and really cherish you. I'm really missing you sababu wangu ni wewe tu girl. When we were two kweli mengi tulitinda. Kisha mwisho kafika ukasema unakwenda. I still love you so because you tinda. Come back to me, na mingi tutasinya. But I have a sleepless night. Hold me near and hold me tight, girl. Kama nilikosa samahani, ningependa uwe wangu hani. Mapenzi yana itilafu, usimchukue mimchafu. Kama nilikosa samahani, ningependa uwe wangu hani. Mapenzi yana itilafu, usimchukue mimchafu.